Ndiqala ukukhula, hey ndakhethwa ngabaphansi. Dithe ndiqala ukukhula, hey ndakhethwa ngabaphansi. Ndinesihlwele amabandla wonke, ayibo ndinesihlwele.
Sixteen, come on, young. Oh, yes, cool,